mugga gwe nalimanyi ku kyalo kyeyo yalina ensimbi nga ziwerako nga mugaggabya nnyo yalina emikwano egiwerako lwa ssente ze ng'abawane balya n'abawane banywa nga talina nnyumba ayiyeze ennyumba eby'omulwadde n'okulya nga bosi wali kwegamba yali mugagga ow'ekisa ayagala abantu amannya gamuwana bagayiyayiya nnyo kitawe n'alowooza kyalina emikwano sitaani n'aleeta omuyaga mu bizinesi ze eyali omugagga n'ayavuwala bambi bizinesi ze nezekangakangamu n'alinda mikwano gye giri gimuyamba empaawo yajjana emikwano emikwano kyeki emikwano kimu ebyokutegeera bamugeya bamusongamu emimwa luli abaali bamuwanawana n'owulira oludija abaali babanja ne basimba muggi yendere kulabula muganda wange bosanyusa bagenderere byonna bawe balye banywe bakumanye naye olekawo ekisenge kyo nga gwe n'omukyalawo n'abaana bumwe mumanye ebiri munda tewe mmalagamu mu bano bamusimba nseke banuuna buno obuliwo bwe bukalira bagenda atawala embeera bwekyuka abaali mikwano gyobakyuka mama embeera ng'ekyuse bakulekawo bamale ebizibu byabwe naye mbeera olwakyukamu ne befuulafuula luli abamuwananga ate olwo ne basala misango kale nno kye nkugamba mu mikwano gyaffe egyo tubeetaaga nnyo naye mulimu ababa babi bawe balye banywe naye nga omanyamanyamanyamanya nnyo embeera bwekyuka abaali mikwano gyobakyuka mukwano gwo wannamaddala yani yabaawo mukuswala yabaawo mukukaaba akuswalira oluusi n'abaawo mu bwavu mukwano gwo wannamaddala yoyo mugabana akatono kemulira takugeye engula akuzibira wataliye obeerawo wotoliye abeerawo ne mukukemebwa aguma aguma aguma